sifa na Mola kampendelea, kampaka bodi amina kiri, ni kunyang'anyang'a mwenzake ana heshima, nikiwa bafuni angi paka agonge hodi, hakuna si nikonyang'anyang'a mwenzake. Harufu ya marashi yake wengi wanatamani, lasiti nimezima nitafute kwa tochi, wakisema waige nguo zake hata wafanani, mlandizi mzizima na vibinti vya moshi, msimsogele atapata lengelenge, na mlea kama yai huyu pia msithani atapatwa na mawenge, penzi letu liko hai msimuongelenye, washona vitenge nguo zake za Dubai, huyu ona mapajani ana gangozi ya kenge, ana ngai ngai amekuja ka
zawadi,
amekuja ka
zawadi,
amekuja kama
zawadi,
sawa sawa sawa
zawadi,
amekuja kama zawadi.
Aibu, acha nikwambie mimi nimefall in love. My boo, acha niseme. Baby, only you, acha send me something. You're brand new, let me tell you something. To love is what I want. Nataka kusema na wewe, nataka kwa na wewe forever. Tumetoka mbali, remember. Nataka tupae Dubai, November, November. Macho na nitoka siu, nataka jibu moja baby, liu ndiu. Nikutangaze baby paka kwa radio. Iyo
msimsogele atapata lenge lenge, na mlea kama yai huyu pia msithani atapatwa na mawenge, penzi letu liko hai msimuongelenye, washona vitenge nguo zake za Dubai, huyu ona mapajani ana gangozi ya kenge, ana ngai ngai amekuja kama
zawadi,
amekuja kama
zawadi,
amekuja kama
zawadi,
zawadi, amekuja kama zawadi.
Dar es Salaam Pune Track.